nkwasɛm bere ni onua ebre aso sɛ obetie nkwasɛm abɔde asɛ obefrɛ obibia obɛwɔ na wase wɔn sɛ nkwasɛm ebre etu ɛyɛ mesomfo akwahefod ɛna me ne mo akyi asɛm yi mɛsrɛ anidie mu sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfo ne mabɔmufo womada wase womayi wo ayɛ womakamfo womama akɛhyeɛ so woyɛ mpabɔtiefo yi gyaa wo nkyɛn ɛne akra nyinaa ɛba ɛda wase ade sɛ womehuhunde ɛbɛhwɛ sɛ mehu da foforɔ ati se na nsa hu naawotwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ asiesie ɔma na dom ka yɛ ho awurade bie yɛadwene yɛni ne yɛnte aseɛni na dom ka yɛ ho na boɔ yɛn yɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu awurade yɛnto anammɔn onyankopɔn akoma so adeɛ no sɛ deɛ ɔni wɔ no bɔkɔ so yɛ ho adi akyerɛ no deɛ ɔni wɔ nso no ɔde bɛkɔ so ato no bidiɛ mu sɛ wopie w'ahenneɛ mu a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba awurade na ɛkɔtena wo nsa anifa yɛhyira ne ayɛyɛ ntontom ne nkamfo nka wo din daa amen ɔsomfo akwahefod ɛna mede asɛm yi de brɛ wo nkwasɛm a ɛfiri lifeword media ministry ɛhɔ ɛna ɛba nia asɛm yi mato ne din hyɛ ɔdɔ kɛseɛ the greater love ɔdɔ a ɛyɛ ɔdɔ kɛseɛ na yɛbɛhunu wɔ yohane ɛti dunum yɛmu dumienu akɔsi edunan ɔsi yei ne m'ahyɛdeɛ sɛ mododɔ mo ho sɛdeɛ a medɔɔ mo no obi nni ɔdɔ kɛseɛ a ɛsɛn yei sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nanfo sɛ moyɛ deɛ a mehyɛ mu a na mobɛyɛ ne nanfo sɛzi so bio yei ne m'ahyɛdeɛ sɛ mododɔ mo ho sɛdeɛ a medɔɔ mo no obi nni ɔdɔ kɛseɛ a ɛsɛn yei sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nanfo sɛ moyɛ deɛ a mehyɛ mu a ɛna mobɛyɛ me nanfo amen ɔdɔ kɛseɛ ɔdɔ kɛseɛ kɛse ɔdɔ yɛ kɛseɛ a ɔdɔ yɛ adeɛ a ɛboro adeɛ nyinaa soɔ yɛwɔ ɔdɔ kyekyɛmu mmiɛnsa bɔni bɛka sɛ last yɛwɔ akɔnnɔdɔ wɔ hɔ obi wɔ hɔ a sɛ ɔhunu obi na ɔhwɛ a krakyi ne abaye a ne ho yɛ me fɛ na ɔde ne dɔ ayɛ dɛn de akɔma no obi wɔ hɔ koraa sɛbi ɛbɛtumi ka sɛ bɛrima yi anaa ɔbaa yi de sɛ mu gyina nti na ɔde dɔ no na saa ɔdɔ no saa ɔdɔ no a ɛyɛ akɔnnɔdɔ no saa ɔdɔ no nnyina sɛ yɛmfa ne sɛ nnipa no sɛ ne sɛ mu gyerɛ na wode hu no ɔwɔ ne nketese berɛ mu a ɛberɛ a berɛ kɔ n'anim na nnipa no renyini no ne se no bibɛtumi tu aka ho ɛfɛ wohwɛ n'anim na yɛmfrɛ ne sɛ wohu sɛ hyee yɛtu no hu no a ɛfɛ deɛ saa ɔdɔ no a akɔnnɔdɔ no a wonya wɔ no ho no bom sɛ asan ayɛ dɛn ɛfiri wo mu kae asɛm bi a meteyɛ sɛ obi kɔware ɔbaa na ɔbaa no debia na wɔtwi n'anim punch a na wɔtwi n'anim no ɛkyɛsɛ debia n'anim nti ɛma ɔbarima n'ani gye ne ho kɔware no ɔyɛɛ wɔwadi nyinaa wieɛ nti wɔdi mmɔne ho no ɛna wɔsɛ wakɔ hotel no ɔmuwɔ pool bi wɔ hɔ a wɔne mudi no wɔne mu na wɔkɔ na ɔkɔakɔdware ɛ bɛma tɔ nsuo mu ɔbaa tɔ nsuo mu na ɔbaa no bɛpi a na ne pɔnkye no a ɔde abɔ n'anim no nyinaa no pɔnso sɛ pɔnkye no ɔde abɔ n'anim no ɛnyinaa hohoro nti bɛma no ɛyɛ a no sɛ na meyere afa he Oh, I want to say I don't know me. I said they be no no. So I'm not trying to say. I believe be ah when you change by in feed you know, and I will punch. Pons, yeah, say mechanic, yeah, and I will go home now. I go one friend, not for or don't hide a friend more. Now, so or don't be one sem and a maker. Any you or do be sure if we be brotherhood, and also, say, filio, say, my, oh, be a heart, who will be your watch and idea. Kukrum or Kumbi beer, na watch a cotabber channel. Why de beer fa, a channel, oh, with your chama de intimate donor pa. And yet de beer and a ye deal, yet de beer and a sicker a wot nipa em. If it de bedu bibino, bet me a nipano, na woda. Na, na expectation, they say, is answer or dominti, no ton no macha mintino. Me she shake, and it does so a wot, I dick a sibi wot ho. Na, a friend ho. Na adi cheno na ambabio bonse sa odono adi cheno nya firimu a se bonse sa odono ehde eni ho na odowo ya chon e kan wasem a hali Yesu Kristo ka che ni suanfo ni se munno munno do mo humu se mo adodo mo humu a ana mo betimi aye ni suanfo adi ntra O do kasi eni se obi betumi de ne kra ato ho ama ne nua ye hwe sa do ibi na me pese me kan asem to se sa o do kasi ne ne ye ka bibi ye fra bibi se agape love me do se dia wo sitie se do nya me bo wo osuban ne wo funso esu nyina me do na sa do ni bi na yesu kan asem o do enim ebufuo Odo enim se waye mbiribi se odo edi che odo embu enim tia unu anu sede o nyankopon bo ni biara sede ni su ene ni ban etie biara no sa odo no bi na Yesu Kristo e kan e ho ase ha di Yesu Kristo e we se okọ ase nu anu so no ohu amanie bibira ofe mu ebi dun ga yen se so wo su ni o nyankopon ba na Jehon na sabaji yen unya sey mini umi nu a ene nka baga se esi ana apim nanso na obutaye odo jina butaye so e ohwe te atwesem ne kan ye ni mashede onini ashede kese a na de Yesu Kristo odi ma ni suanfo no ashede ne se bodo dodo me humu hu ene de odo ni ho se wo ba yen bibi man mu se Ghana ye bay ye suni ye ban bia ye de timu nkanka wa o ye amayofo no e we betena so no we ye mi se enti o hyeda di ni nue ni e wo tumi enti tumi enkansem tumi enkansem o tumi enkansem ni enti no e se dodo ye ho se nipa odofo se wo sori anopa na upie ubie wo dan ye fa ne se wo nkwa na wo tie ah na wo hunu bia so betumi atena wiase a enipa ese enipa ede na ese yanwe ne nam ese enipa wo ho a ese wo da odo edi na onyankopon hwe se dia osi bu onipa na fa nipa fido tie mu na ohumi enkwa humi egu nu mu oh na onyame hu betena no obeye okra ati asefo enzo yesa na yesu ede na edi edi boni na ahye ye kra na ya adwene mu nyina ede ema yendo yenua ene se wudo bi anka ontimi poison no wudo yakopon bo adam ni if no oda odo di ezebetie ah enso ene ntisa o odwenti babi abi tumi di nukunu akoti bi ebi ma ano odin na okunu so ah etumi di ne ko ti bi ebi ma na ano odin yendo do ye ho ye ho yesu si se modo me dia eno ena mo beye mesuafo eno ena mobaye mesuafo no maye menamfo de ye meden no o se na mobaye menamfo when for Yesu Kristo for Adam for ampe what a friend we have in Jesus oh the friend we have in Jesus oh oh for your uncle papa ne kono edwa na diskuto da ne di e wasenja nso wo ke kan sam che yesu wasenja nso nyina no o se rade fa boni ento nso wo nim dia wo ye wa unye bi ayewade a ano din na o se wede men fa nche da uyi nsu bia kura men se binum da onia se saa na edi tia sa jizula ani nyodo papa ye zibiti sa odona radi yesu kristu edani dino na yenda yedo edi ya fweni sen se yeda sa odono edia yebe yenshira ena yesu si yebe yeni namfu ubi ini edo kasia esini yei so ode ne kra ebetuho amanunia na samoye dia mashemu ya ena mobeye minamfo mempese mje iskusu adamfo mfa hon nebesi bia yo nipanti mfunso ewe ya hon na nso mesenya miasem se ena shedia ese mi midisu uda asore anwa ese udobia enye njimu wale nipa ni bibeye ni nsema obetie na wale ni abedobi echebi nasu enye sana yesu shen muma enye asofui enye asore mpeni mfo asore mpeni ya nudodo ya hon ya hon nese yeye saa ende ene yebeye yesu kristo adamfu weni odokasi ya radi yesu kristo eka mwasem so bidini kra ebetu ho amanini enka se kwane yanku kun nemu mnu nyuma obedenezi achire unyano ama wose ampa odono se unyano kwa amani ma ubenchina amanu na wako amanu na wabuanu mubia ubiara na wongkwen in Africa ubiare da hospital empesi kango tudura yenyo yenye nanzu uwa ibetumi ako babu sia ena yedi ayeneyi weye odo nanzu na di iskusu die wase wanyama unyano wanyama mi tiende saa odo kashinidi ya mishwa use uti nkwa sem kwa sem if you life word media ministry ho ena eba unchain ya msu mfu akwa yifod ena nemo chasemi mfa kisi sol kaji nkwa ende sa odohwa sema wati fa kristo kaje nkwa na kristo ba wanyo oyiraba the telephone number ni 0244869499 0244869499 nyamishwa bye bye.